MC Production. Goma. Bendera betu betu mona yese sagundi usa mari kwelu pakamwa mona yese la kuzuzula sakalidwe lake ndizochita sake mona ndi usa koma sosoti ndideke singakane mona fotokosa mukandisina kutu chomwe ndikamva ndi ululu anabisa zake zonse kalidwe lake lonse zochita zake zonse muzinyumba zogumuka mumapili ndi madambo mavesachi wonse aja tiziti waiwala kodiye chisanko changa ndati chisanko changa chisanko changa chandiwuza kuti sitaipi yanga sofuna ntima somwe ndinakonda zija chisanko changa chandiwuza kuti sitaipi yanga I always baby ndikakhala ndimalila ndimakumbukila zonse zomwe ndinakuchitila I always baby ndikakhala ndimalila ndimakumbukila zonse zomwe ndinakuchitila yeah. Ndimayika mutu panjanji pofuna kukusangalasa ngongole ntumba mwanga aiwo sakata ndaphula njwera za moto pofuna kukuchita impress iweyo lero wati ndayipa pamalavu vandiwenga koma ngati ndimalakwa bwanji wosangonena ngati ndimachimwa bwanji wosafotokoza muzinyumba zogumuka mumapili ndi madambo mavesachi wonse aja tiziti waiwala kodiye chisanko changa ndati chisanko changa chisanko changa chandiwuza kuti sitaipi yanga sofuna ntima somwe ndinakonda zija chisanko changa chandiwuza kuti sitaipi yanga I always baby ndikakhala ndimalila ndimakumbukila zonse zomwe ndinakuchitila I always baby ndikakhala ndimalila ndimakumbukila zonse zomwe ndinakuchitila yeah. Chisanko changa chauswa ntimawu chisanko changa chauswa ntendere chisanko changa chauswa ntimawu chisanko changa chauswa ntendere chisanko changa ndati chisanko changa chisanko changa chandiwuza kuti sitaipi yanga sofuna ntima somwe ndinakonda zija chisanko changa chandiwuza kuti sitaipi yanga I always baby ndikakhala ndimalila ndimakumbukila zonse zomwe ndinakuchitila I always baby ndikakhala ndimalila.
Download music on Sorato.